Hey, msela jelai, titisa tenai. Najuni nivutia, lakini sikupatikanai. Mingi yalinishukia, jijini nikasumbukanai. Nilisafiri kuzindua kandai, na sakababu mzazi wa wazazi. Yanipe malezi za hizi nanjai, mie mjuku tupige soga kiwazi. Nivojiwa naja city city, kuna matam tam tu city city. Amnaga tapta, diki diki, umbe sivu. Nivojiwa mwana city city, niku tam tam tu city city. Hakuna ya chap chap, mikiki kiki, kumbe sivo. Msela jela safari msafarai, msela jela safari masafarai. Msela jela safari msafarai, msela jela safari masafarai. Msela mselai, nilikuwa nasaka helai, dai. Msela mselai, nikajibata kwenye jelai. Mselai, hata sasa sina helai. Dai mie msela mselai, hata sasa sina helai. Gaski za madirani kivonjo kunaendanga, napiga hesabu jinsi nitakavyojipanga. Nawaza kimseto tunjia pandai, na mumba mungu tukupata kazi nikazi. Jamini wailai, zina mikwanjai, wadeni tukutukula mavazi na makazi. Aisi uchungu nisingizi wai, nishukia mauzo ya kanda kwa washukiwa. Askari wa baraza kanangukia. Msela jela safari msafarai, msela jela safari masafarai. Msela jela safari msafarai, msela jela safari masafarai. Msela mselai, nilikuwa nasaka helai. Dai msela mselai, nikajipata kwenye jelai. Msela mselai, hata sasa sina helai. Gai msela mselai, hata sasa sina helai. Gai
niombe kwa kimola, anitangulie mimi. Msafa, msafarai, masafa, masafa, masafarai.
Niombe kwa kimola, anitangulie mimi. Msafa, msafa, msafarai, masafa, masafa, masafarai. Ai, ai, ei, ei. Maulana, maulana, niongozo siku msana. Ei,
msela mselai, nilikuwa nasaka helai. Ai, msela mselai, nikajipata kwenye jelai. Ai, msela mselai, hata sasa sina helai. Msela mselai,